Yani de baby weka utachelewa kwenda kazini Kwanza nasema nipe mara moja mbili tatu nasema tena nipe mara moja mbili tatu tafadhali nipe mara moja mbili tatu sunipe sunipe Kwanza nasema nipe mara moja mbili tatu nasema tena nipe mara moja mbili tatu tafadhali baby nipe mara moja mbili tatu sunipe sunipe Nasema nipe mala moja mbili tatu Nasema tena nipe mala moja mbili tatu Mima nipe mala moja mbili tatu Sunipe, sunipe Mi, mina mpanga leo Tunaneo, tunadunda na we Tulipata na juzi na katiba Tuishe sama, ukanipenda Nikapupenda, mtani Nishaigizi ya na we picha Tuisha piva, kila mtu najua we ni wangu Hey, picha kufa kupona Tuisha apa Jana mila day madam Watani Wanita kifuza sauti Nino moto Minazo ina mbenzi moto Nisha kupa mziki Tusha cheza we Mebe queen Sama jina langu Best baby boy wangu Kwanza nasema nipe mala moja mbili tatu Nasema tena nipe mala moja mbili tatu Tafadhali baby nipe mala moja mbili tatu Sunipe Sunipe Ati kwanza nasema nipe mala moja mbili tatu Nasema tena nipe mala moja mbili tatu Tafadhali baby nipe mala moja mbili tatu Sunipe Sunipe Ati maisha la Tende Mombasa Tulakula Sao shida Ni kwa muda dani Ni amini sara siku lima Tanzania Tutakwenda Kampala Zimbabwe Kote kote Please please Baby girl Tiza kama wewe Wacha kukazia Kwanza nasema nipe mala moja mbili tatu Nasema tena nipe mala moja mbili tatu Tafadhali baby nipe mala moja mbili tatu